Blessings are where people be. Blessings are where people be. That's why I met my brother Simon. That's why I met my brother Simon. Follow your blessing. Follow your blessing. Uganda, Sweden, connect. Uganda, Sweden, connect. Simon say, na na na. Distanta, ida. Tubonge ababa tuzole abatuleke tubatwala kutale kulundante emikisa diri wali bakunganye katwegweko tubonge ababa tuzole abatuleke tubatwala kutale kulundante aleraba wesibye muka muka mutoliroka weyawuddeko kuba nowe nakuwaza werabidde sawa nenaku byo bibala olisanga wa walikuwa ku kibala muvubuka olina okuzuukuka nze nkugambye werabire byotukabira mbu zikusanze funayo emikwano mu kigate mu kipange obuwanguzi tulirabako twegase ekyo kitwawula kitusubyanga miwula tuleke nkota tuwulawo namyera n'okujawula bufirika ekyo kitunafuya kyovaolaba mu byenfuna eno tuvuyavuya singa nsobola nga nja kulembera okuba wamogo gwandibadde mulamwa biki bye tuvuganya nga tulina junaŋŋana olunyukokola tukuŋŋaanye emikisa diri wali bakuŋŋaanye katwegweko tubonge ababa tuzole abatuleke tubatwala kutale kulundante emikisa diri wali bakuŋŋaanye katwegweko tubonge ababa tuzole abatuleke tubatwala kutale kulundante
tolituka tolibuka never ever toliyimuka bwolikikola zendyebuka naye nga lwaki twenafuya kinyuma nnyo nga fenna tutudde ku kakeeka tussa kimu tetumenya mateeka ewakulemye boyinga nkuweeka onkwatako olaba nga nzikirira mwoyo wakwanga mbuuza byalagawa wama bajjajja baffe oba kati batulaba batya neewuunya ab'oluganda tweyiwa musaayi tutemagana twatabuka ab'omu njumpanye ebikomera tetukolagana kyokkanga
mikisa diri wali bakuŋŋaanye katwegweko tubonge ababa tuzole abatuleke tubatwala kutale kulundante mikisa diri wali bakuŋŋaanye katwegweko tubonge ababa tuzole abatuleke tubatwala kutale kulundante